Na zembe kubwa.
Halo gano.
Na sheni.
Sheni.
Ado sheni.
Sheni.
Kwa nini unasema sheni na unasema sheni? Ni sawa?
Sawa tu. Hakuna ubaguzi.
Na ncha.
Tokoma.
Tunkuma ninini.
Ninzivu. Ntumvivu.
Lazy person. Okay. Ncha si tokoma.
Ngoe okwa tunkuma.
Ni tokoma.
Tokoma.
Tukuma.
Tokoma. Tokoma ni. Tokoma ni ncha. Tokoma.
Si tokoma. Tokoma.
Tokoma. Tokoma.
Yani ni ntandrefu. Tokoma.
Tokoma.
We're not getting up. Yeah. We had it for the first second. Okay. Sumo.
Ta'a.
Na pahale pakueka mishale.
Kirankati.
Na sehemu ya mshale kama hapa
kwai.
Na jembe kubwa
pureki.
Jempe. Na
Simbo.
Again, antenna.
Simbo.
Doesn't she have more of an S?
Wena we won't get back to Swahili. Simbo.
Simbo.
Just wasting one.
Okay.
Now, upanga.
Rupanka.
Na. Na bakora.
Bakora.
Shangazi.
Ano.
Na mvulana.
Borete.
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 Na. Ata. Mtoto.
Gwitsa.
Gwitsa.
Gwitsa. Gwitsa.
Gwitsa.
Gwitsa.
Na baba.
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 Msichana.
Dela.
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 Baba ata.
Na nyanya.
Abo.
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 Na oraku.
Orakuti.
Orakuti.
Orakuti. Orakuti.
Orakuti.
Orakuti.
Tena.
Orakuti.
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 Na mwanamume.
Hajo.
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 Na mama.
Yayo.
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 Na ndugu yangu mkubwa.
Oh, ndugu tigano.
Oh, tata.
Aji.
Aji, eh, aji. Tata kwa maka jome.
Aji.
Tata.
Aji.
Eh, aji.
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 Kisanya odoa da
kota. Basi we nawe umenena kiswa kisanya chakule.
Si, aji.
Tata.
Tata ni kiboni ama
kisanye kidahalo kwa kipande cha chankunumbi hiyo aje
eh
si atuseme na nini sisi atuneni tanshililia tutangu
basi nyama
haya
mzee kutwa
pale na nani nende
na Ghana
Ghana yani kama sisi wazee
Ghana
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 Ghana ni wazee ama wazee
wazee
na wazazi
Yayoni. Nene.
Yayoni.
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 That's parents.
Nafana.
Nababu.
Ame.
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 Na mapata.
Gwitopatani.
Gwitopata. Lakole.
Eh, lakole.
Lakole?
Eh, babili. Yana mezaliwa siku moya.
Mimi ni pata.
Eh, anyipa, anyipata. Ani lakole.
Wewe pia?
Eh? Wewe nawe lakole.
Aha. What was all this?
Oh, I think she's a twin too. Lafu, pata.
Gwitso pata.
Gwitso pata. Gwitso
pata. Gwitso pata.
Gwitso pata.
Gwitso pata.
Na mwanamke?
Natetsa.
Natetsa.
Natetsa. Natetsa.
Natetsa.
Natetsa.
Nata.
Nata.
Ni moja.
Nata
moja.
Ni moja.
Nata.
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 Nata. Nata.